I'm still feasting also on that.
Ndisadla nam kulo ntsikelelo kusasa nje.
All the exceedingly abundantly. It's unknown the things that God would do for us.
Azaziwa izinto uThixo anokusenzela zona xa sithe sahlanganisana. Nikaphele kuba kususela kuba sithe senza okuzinikela kuThixo indlela izinto ezithe zaqhubeka ngayo apha.
Blessing after blessing.
Intsikelelo emva kwentsikelelo. Amandla emva kwamandla. Uzuko emva kozuko. Ekumangalisa nje. Kwaye uyakuqhubela phambili esenza njalo.
These handkerchiefs, I have prayed over those.
Ezichefu, ndizithandazele eziya, ezizomntu othile apha.
Now,
ngoku ndifuna ukukhe ndenze amazwana ngaloo nto, umzuzu nje okanye ibe mibini. Okokuqala, ndinibulela nonke ngesipho senu esihle seKrismesi, sesuti yempahla, enithe ndifunela yona. Ibi loo nto ebikwe sakho, umzalwana Neville. Ewe mhlekazi, ewe impahla yisuti. Ngoba abashumayeli bangayisebenzisa njalo impahla yesuti. Kuyamangalisa into elungileyo leyo. Ngoku bayabila. Kubeke okwakubila kuzibolisa ngokukhawuleza kakhulu impahla. Ngaphezu kwayo nantoni na endiyaziyo uyabona? Impahla eninzi ke enokugcina umshumayeli. Impahla eyiyo futhi. Eyona mpahla iphantsi ngexabiso yomqhaphu iyakusuka ibole nje iphele ngexeshana nje elingephi. Ngoko isuti enjengaleya iyakuba nokunyamezela okukuyo. Nicinge nje, nixhasa niphisa ngezi mpahla kwizicaka zenkosi. Inkosi ke inisikelele. UYesu wathi, oko nithe nakwenza kwaba bangabona abancinane babazalwana bam, nikwenze kum. Ngoko ke ngoko, anizisanga, anithengelanga balungiseleli babini isuti, nithengele uYesu isuti ezimbini. Into awayithethayo leyo nikwenze kum, kodwa okwakuchukunyiswa kuncinane kwasezulwini kusasa nje nikuqaphele andle kokubizela ngaphambili kungekho nantoni na. Kodwa kanye nje emva komyalezo nokuhlaziya kukamoya oyingcwele ebekugaleleka phezu kwabantu, ubuqaqalo bukaThixo bushukuma basuka baqala ukunyuka nokuhla ndawo yonke jikelele. Iye ndaqaphela abahlobo bam abalunge kunene bamaBhaptisi abasuka kwicawa yamaBhaptisi kwisitalato iWalnut eLouisville.
Standing in the aisle.
Beme emgceni bequpha nje kumandla kaThixo. Oh Nkosi. Ndaze ndahlangana nabo emva kwenkonzo bathi ngamandla kaThixo lawa. Ndathi injalo loo nto. Ninyanisile, ninyanise mpela. Amandla kaThixo. Awunakuwafumana nje amazwi okuyithetha. Usuke ungayazi onokuyithetha. Umoya oyingcwele usuka ayithathe nje inkonzo, ungayazi ke into aza kuyenza ngayo. Ngokuzisoleleyo okumnandi okuthobekileyo ngokwaphuka. Oh mzalwana uPhethe, lizulu nje kwaphela yelo kum. Ndingomnye wabodidi lakudala abathanda ukumva oku kuye, uyabona? NjengoPaul Rader ongasekhoyo. Wathi kwelakhe, ngaxesha lithile wayebalisa ibali, wathi inkosikazi yakhe kunye naye yayihleli etafuleni. Yayifuna kuya ndaweni ithile ke okanye yenze into ethile waloko esithi kuyo andinakuyenza konke loo nto njalo njalo wayevela nje ayinqamlele. Ngoko wathi akukhangela kuyo zabe inyembe zisihla izidlele zayo. Waze ke wathi kuyo wathi ke ngoku wacinga entliziyweni yakhe ukuba ukukhathazeka lula kangaka makasele hlala ekhathazekile ke. Ngoko ke njengendoda wabe lisonga iphepha elibeka phantsi phezu kwesitya sakhe senkongozelo. Yayisoloko ke isima emnyango imphuze isithi hamba kakuhle. Wayesithi ke xa iphuma ngesango yayiye imphakamisele isandla ukuze ke oko ke kwakuyiphelelisa uyazi ade abuye eofisini yakhe. Ngaloo ntsasa ke bathi kuphuma kwabo ngoba emnyango ngoba yayimi ngasemnyango. Waze wayiphuza wahamba ke waphuma ekupheleni kwesango walivula isango wajonga ngasemva yayimiphaya emnyango ithokomsentloko isakhathazekile. Uthi wayiphakamisela isandla sokuthi sala kakuhle, yamphakamisela isandla sokuthi hamba kakuhle. Wathi wehla ngendlela waze waqala ukucinga kube yintoni ukuba ndinokuhlelwa into phambi kokuba ndibuyele ekhaya okanye kuthini ukuba kwenzeke into ethile kuye phambi kokuba ndibuye. UThixo asibize simke kweli kwaye ngoku bengumfazi olunge olu hlobo nendlela alunge ngayo nezinto ezinjalo wathi ke okukhona wayehamba kokhona yayiqaliswa ukudumba intliziyo yakhe. Ngoko ke wasuka wajika wabaleka waphindela emva, wavula isango wabaleka wangena endlwini wavula ucango. Wathi akuvula ucango weva kukho into elilayo, waphunguza yayime emva kocango. Wathi akazange athi ndixolele, akazange athi ndicela uxolo, akazange athethe nto konke. Uthi wasuka nje wayihola wayiphuza kwakhona, wajika wahamba waphuma kwakhona. Wathi waphuma phaya esangweni uthi yayime emnyango kwakhona. Wathi kamnandi, yaze yathi kamnandi. Yatsho kanye nje ubabitshile kwixesha lokuqala, kodwa ityeli lokugqibela lalinokuvakala kulo. Ngoko ke indlela ekuyiyo ke leyo xa inokuvakala kuyo, uyabona, sukube yinto evela kuThixo ngenene. Ngoko phaa elunyulweni kwimizuzu embalwa edlulileyo xa bekunyulwa umphathiswa omtsha umzalwana uSothman, ndiqinisekile ukuba amatrusti naye wonke umntu bayaqonda ngoku ukuba ekupheleni konyaka-mali ngokuqala kuJanuwari zonke izikhundla zenkonzo ezinjengobulungiseleli nobudikoni nezinto ezinjalo ziyaphelelwa, ukuze ke ukuba basafuna ukuqhubeka baqhubele phambili. Hayi abalungiseleli, bendingathethi bona, bendithetha abaphathiswa amatrusti namadikoni nootishala besikolo secawe nezinto ezinjalo. Ke umlungiseleli unyulwa libandla ahlale ke ade ade.
Ukuze ke
ukuba abantu elibhunga likhoyo lamatrusti okanye amadikoni okanye ootishala besikolo secawa okanye nokunye, ukuba ke bafuna ukuqhubela phambili baqhubela phambili ke. Ukuba ke abenza njalo bafanele ukuzibeka phantsi iintambo ukuba abafuni ukuqhubela phambili kube kungekho nto ibachasileyo, baze ke baqhubele phambili kunyaka ozayo. Ukuze ukuba baqhubele phambili, ukuze babe nonyulo, bamisele abanye abaphathiswa okanye nokuba ibise siphina eso sikhundla. Ngoko ke asimbopheleli umntu ubomi bakhe bonke ukuba asebenze kwelo bhunga, kodwa okoko nje ecinga ukuba uThixo usenaye emnceda efuna ukwenza eyakhe indima okanye eyomntu wasetyhini indima, nokuba yintoni na, uqhubela phambili umsebenzi kaThixo. Sisoloko sikuthakazelela ukuba bakhonze kunye nathi, yabona, kodwa ngaloo ndlela imnika umntu ithuba lokukhonza kangangonyaka abone ukuba uthanda kangakanani na. Abanye babaphathiswa bethu bahlala beqhuba iminyaka ngeminyaka namadikoni ngokunjalo, kwaye into elunge ngokupheleleyo ke leyo. Kodwa ke ngoko akukho xesha limisiweyo ukuba itrusti okanye umlungiseleli okanye umntu wokwibhunga akaziva enokuqhuba nomsebenzi lowo kwakhona okanye uyafuduka. Kufuneka nje bayazise inkonzo ukuze ifumane omnye umntu endaweni yakhe. Kwenzeke loo nto ke apha ngokuhlwa nje ngalo mzalwana uMorgan, umzalwana uWilliam Morgan ebeka phantsi intambo ebuphathisweni, kwafuneka elinye itrust. Waze umzalwana uSothman wamiselwa njengomphathiswa ngelinye ixesha, waze wamkelwa ngokuhlwa nje kwibhunga. Yinto esesikweni okoko nje ibandla ebandleni lethu ligunya elipheleleyo lebandla. Ibandla liyamsusa okanye limfake umphathiswa, ibandla liyamkhupha umlungiseleli okanye limbeke umlungiseleli, nokuba ngowuphi na ibandla kwinto yonke. Kuupostile ke obo, yindlela ekwakusenziwa ngayo ngexesha leBhayibhile. Ngoko ke sibona ukuba ayingomntu mnye ngoko ngumbhukuqo okanye into enjalo ebandleni, asiyifuni loo nto. Wonke ubani, wonke umntu, nam ngokwam ekuvoteleni ndifake uthile, ndinevoti enye njengaye nawuphina omnye umntu webandla olapha, yivoti enye kuphela. Ayiyo nto ndiyithethayo, yinto ethethwa libandla, yabona, into ethethwa libandla emzimbeni. Niyayithanda loo nto? Owu, ndicinga ukuba ingoko ezibhalo kanye loo nto yindlela efaneleyo ukuba ibe yiyo. Ngoku iza kuba yiveke ebalulekileyo le kum le izayo ngomso, inkosi ithandile. Kufuneka ndenze izigqibo zalo nyaka uzayo ngazo zonke izimemo. Ndifuna ukuphuma ndiye eofisini ndithathe zonke izimemo ndize nazo ekhaya, ukuze ke ngoko kwezi ntsuku zimbalwa zizayo ndiye emthandazweni kuThixo, ndithandazele ukuba andikhokele, andibonise ukuba ndiye ngaphi na nokuba ndenze ntoni na. Asiphili kwixesha elinjengokuba kwakunjalo ngokuya wayelapha apho uThixo wayemkhokelela kwindawo nendawo, apho wayeba sedolophini okweeyure ezimbalwa abe umkile ukuya kwesinye isixeko. kodwa namhlanje kokwenkqubo eyahlukileyo kukulungiselela amaqela abalungiseleli nento eninzi ekufanele zenziwe. Indlela ke endiyenza ngayo, ndiza nazo zonke izimemo zam zaseAfrika ndizibeke phantsi, zonke izimemo zaseIndia, nazo zonke izimemo zaseCalifornia, eUtah, nazo zonke izimemo ezahlukeneyo ndizibeke ngokwahlukeneyo ndizifumbe. Ndiziyeke zihlale, ndize ke ndihambe ndiye kuthandazeni okanye ndingene enqweleni yam ndimke usuku okanye ezimbini, ndibuye ndithandaza. Kubekho into efikayo entliziyweni yam ethi mandiye endaweni ethile, ndize ndibone ukuba ingebi imihlali nje na. Then afterwards ukuze emva koko ndize ndi ukuba indihleli kakhulu ndiye kule mfumba apho ikhoyo le ndawo, ndizithathele incwadi enye ndiyifunde esimemo ndibone ukuba kuphi na. Ukuze ukusuka apho, nasi sizathu esibangela ukuba ndenze loo nto. Ucinga ngokuhamba ukhwele kwinqwelomoya iiyure ezingama72 kwinkqwithelo nokuhla unyuka ujikeleza ukuba wakhe wakhwela usiya phesha kolwandle, ungazi ngamanye amaxesha uphezulu okanye ngamanye amaxesha kuphantsi, ujikajika ugungqa ugibiseleka ukuphumela emafini naphezu kwaloo manzi iintsuku ezintathu nobusuku. Ukuze ke uphumele kumhlaba othile, into yokuqala nje ekuhlangabezayo nguSathane. Ulungile, iqela labalungiseleli lithethe oku, abanye babo bebahlukene ngevoti, abanye ke beyimela.
Then you might say this, well,
ngoko ke usenokuthi ngoko mhlawumbi inkosi ibingafuni ukuba ndize apha, kodwa xa uthunywe nguThixo ulungele ukuhlangabeza utshapho. Uthi ndima apha egameni likaYesu Kristu, ndize egameni lenkosi uYesu, ndaye ndiyakuhlala apha ude umsebenzi wakhe wenzeke. Ngoko ke uyilungele imikhosi. Ngoko niyandithanda, ndiyazi ukuba niyandithanda, ngoko ke ndithandazeleni kule veki ukuze ndibe nokwenza izigqibo ezizizo ngokuphefumlela kukaThixo okuya kundikhokela. Ngoku ndizawukhe ndibe nokumbalwa okuncinane kwento endiyibiza ngokuthi ziinkonzo zokutsiba. Ndiyehla ndiya eFlorida ngomhla wesibhozo wethoba noweshumi wale nyanga, mhlawumbi eTifton eGeorgia. ETifton eGeorgia ngowesibhozo wethoba noweshumi kaJanuwari bendithetha ukutsho endaweni yale nyanga. Ukuze kufuneke ndiye eGlasgow eKentucky okanye naseSomerset eKentucky kunye neyobusuku obunye mhlawumbi eCambridgeville eKentucky. Nomzalwana uRogers ubefuna ukuba ndiye ubusuku obunye phaya kwakhe esasithe samphosa ngeliya ixesha. Ngoku nimthandazele umzalwana uRogers. Esibambe ubudlelane namhlanje ndaza ndambamba ndafumanisa ukuba ukwimeko embi ngokwasenyameni. Ngoko umthandazeleni umzalwana uRogers lo ulapha. Uthabathele okuninzi kakhulu ezandleni zakhe phaya, yaza yamenza loo nto wahlupheka wakhathazela kwaye akanampilo ngokupheleleyo khona ngoku, nenkosikazi yakhe ikwimeko embi kakhulu. Ngoko sithandazeleni esasibini sincinane abantwana abalungileyo bakaThixo. Ndaze ndamxelela ukuba inkosi ithandile ndakumnika ubusuku obunye omncinane wethu elinye lamabandla amancinane angodade wethu apha phezulu kwa-62 umfana nawumdala onentloni wahamba apha engakwazi nokukhangela phezulu oku. Wayedla ngokunyuka aye phaa endlwini kwaye ndiyaqikelela ukuba abantu babecinga ukuba ungumntu onentloni maxesha onke, kodwa kwakukho into ethile ngalaa mfana eyayibonakala iyinene. Ndasoloko ndihleli naye ke ndahlala naye njalo ndisithi, mzalwana uRato unako? Wathi, mzalwana uBranham ndiyaphakama phambi kwesihlwele, intliziyo yam inyuke izome emqaleni ndize ndisuke ndingakwazi ukuthetha nelizwi eli. Ndathi, yimanje phaya uyiginye uyiphindisele uthethe egameni lenkosi. Ngoku ke unetabanekile engangale kanye phaya kumgaqo phezulu, kukho into ayenzayo. Laa mfana wayenobizo lukaThixo, ndandimazi uyise nonini bangabantu abalunge kakhulu. Ukuze kufuneke ukuba simnike uJuni ubusuku obunye ezantsi eNew Albany, yaye uyazi iinkonzwana ezincinci, ukuze ndibe nokubamba ubusuku apha nobusuku phaya kude ukuba into yonke ihambe ngokwesicwangciso. Malunga nowama25 kuJanuwari ndiyakuba ndisimka ukuya eMiami kwingqungquthela yezizwe ngezizwe yehlabathi yamadoda angosomashishini baseFull Gospel, ukuze ukusuka apho ke ndiye eKingston eHaiti ezantsi emazantsi eMelika ndinyuke ndidlule eMexico, ukuze ukusuka apho ke ndingene eAfrika, ukusuka eAfrika ndinyuke ndiyokungena eScandinavia nezinjalo ngolo hlobo. Inxenye enkulu yonyaka ndiyakholwa iyakuthathwa zinkonzo zaphesheya. Ngoko ke ndithandazeleni, kufuneka ndenze isigqibo esisiso. Ngoku oko kwakwenzeka kuphela ukuba kukuthanda kwenkosi. Ukuba kunjalo, ndilungele ukuya nokuba kuphina, nakweyiphina indawo, akuna msebenzi nokuba kuphina. Kodwa okokuba nje ndisakwazi ukuma kweli thuli lomhlaba uThixo andibeke kulo. Ndifuna ukushumayela ubutyebi bakhe obungaphandekiyo kude ukufa kundithathe kundisuse kule ndawo. Zizimiselo zam ezo. Ngoba balo lukaThixo ukuba kunokundinceda nje. Ukuba nje unokususa isandla sakhe kum, uSathana uya kundibulala. Ngoko ke thandazani nje ukuba uThixo agcine isandla sakhe senxeba phezu kwam. Andiceli bulungisa bakhe. Ndicela inceba yakhe. Ubulungisa bakhe, hayi. Andinakumelana nabo. Yinceba yakhe kuphela endiyicelayo. Ngokuba ndiyazi ukuba andifanelekanga. Kwaye akukho namnye ufanelekileyo. Kwaye kungcono ukuba singaceli ubulungisa bakhe. Sifuna inceba yakhe. Ngoku ngokuhlwa nje ilizwi lam libutsha, kodwa ke andikwazanga ukulala eli lungelo lokuba ndithethe kweli qela lihle lamaKristu. Yima ke, phambi kokuba ndenze esi saziso, make ndithethe into ibenye. Ngeli thuba nonke nisentliziyonye ngoku, nimoya mnye, yonke into iqhubeka kamnandi, make ndenze intethwana yemizuzu emibini kwibandla lam. Pula pulani, zithandwa zam kwiindaba ezilungileyo. Enize zam, zinkwenkwezi kwisitsaba sam ukuba ndiyakuba naso. Thengwa ngegazi likaYesu. Ndikwenze ngabom oku ukubuyela apha ngolu hlobo. Sagqiba kuloo nto sikuhambo lokuzingela. Umzalwana uRoy Robertson, umzalwana uBeng Woods kunye nam siseluhambeni lokuzingela. Ukuze sibe nokuza naye sibuye umzalwana uRoy nathi sonke sasincokola nangomlungiseleli wethu umzalwana uNeville, indoda ke esoloko iphambi kwenu maxa onke esalusa nayo yonke into. Siyamthanda kodwa nangoko umzalwana uNeville engumlungiseleli oncedisayo uye kwabonakala kunzima noko kumzalwana uNeville ukuba aphume azingenise kokuya. Yabona? Ngoko sathandaza kwaze kwabonakala ngathi kwintando yenkosi ukuba ibe ndim okwenzayo. Ngoku ndayicela inkosi ukuba inokundinceda ndingenza ngako konke endinako. Ndathi emva kokuba ndenze okokwam ukuzinikela nasemveni kokwenza ukukwenza ukuba ibandla lenze njalo. Ngoku ukuba uThixo usisikelele ngale ndlela enze ngayo kwezi nkonzo zimbalwa zidlulileyo ngokwakuzinikela kuncinci, uya kwenza ntoni ukuba sithe rhoqo? Yabona? Sikugcine kunjalo. Ngoku phulaphulani, niyathandana nonke. Indlela ebendinibona nimi ngayo emigceni kusasa nje nilila nje nizinyusele kuThixo izandla zenu nomoya othandekayo uhambahamba phezu kwenu. Ngoku ungakhe umamele nanye into engcolileyo uSathana aya kuyithetha. Ukuba uSathana ukubonisa bathile okanye akuxelele nantoni na engendawo ngomnye wamalungu omzimba kaKristu, ungakhe uyikholelwe. Kuba ukhe nje wayikholelwa uya kuwona amava wakho. Kwaye ukuba ubona omnye wamalungu omzimba kaKristu usenza into engeyiyo, musa ukuxelela nawuphi na omnye umntu. Kodwa yiya kwelo lungu ukuze ngothando ubone ukuba awunakuba nakhona ukulibuyisela kuKristu kwakhona. Ukuze ukuba ke awubanga nakwenza njalo, wandule uxelele umntu abe mnye ukuba ahambe nawe. Yenze ngale ndlela satsho ngayo isibhalo. Yabona? Kodwa musa ukuba ubani uthi udade usibani bani okanye umzalwana usibani bani, musa kukholelwa negama elinye kuloo nto. Yiyeke nje idlule. Ngokuba khumbula nguSathana ezama unikrazula nibe ziziqwenga. Ngoku mjonge nje ukungena kwakhe uba uyakwenza njalo. Ngoku yenza nje ukuba indoda elungileyo yendlu ukholwa ime apho kanye uze ungake uyamkele loo nto. Aba bantu babekwe kwiindawo zasemazulwini kunye nani, dlelanani kunye ngeentsikelelo zikaThixo. Nithabathe isidlo kunye esithebeni kwaye uMoya oyingcwele ungqinile ukuba bangabantwana baka. Ngoko ke masilunge nje sibe nentliziyo enobubele, sixolela, sinothando. Ukuze kuba omnye umntu uthetha kakubi ngani, ndithethe kamnandi ngabo. Ukhangele indlela eyakubuyela kamnandi ngayo kuwe. Yabona? Kunjalo. Kodwa yibani soloko nibuyisela bubi ngobulungisa, intiyo, ngothando. Nisuke nje. Uziva ngcono sithandwa? Laa ntombazana incinci phaya emva, kulungile oko. Ndinombulelo kakhulu, ewe. Bendisaye phaya emva, ibigxuma phaya emva, isengxakini. Inkosi uYesu imsisile ke ngoku, yamfaka apha enkonzweni. sibulela kakhulu ngaloo nto bendiyishiyele loo nto ipulpiti kule mizuzwana imbalwa idlulileyo bebesithi bathandaze bathandaza ababi nako ukuphumela enkosini ngoku uqiniseke ngokuyenza loo nto bhambathisa kuthixo thixo ngoba balo lwakho yinto endiya kuyenza leyo awukhathaliseki noba kunina ubani ethetha into embi buyisela ngobulungisa usakucinga ububi ukuba uye wacinga ububi ube uyithetha nje ngobwananisi ngoko uphosisile ubeka njalo uzinikela kuthixo udengenene uzive unwabile ngakulom yindlela umelwe kukuyenza ngayo leyo ngoko ke ubumnandi bentsikelelo zikathixo buya kusuka buya kusuka bugubungele umphefumlo wakho nantso ke indlela yokuphila ngolo yiso kwaye akukho nto inokunenzakalisa okoko njeniseluthandweni ngoko ke uthi yabona ukuba unokuthetha ngelwimi ziyakupheza ukuba unobulumko uyakuphuthiswa iziprofeto ziyakubhangiswa kodwa ukuba unothando luyakumangona phakade kwaye ungathandi kuphela abo bakuthandayo kodwa thanda abo bangakuthandiyo uba kulula kum ukuthanda nabani na ondithandayo kodwa ukuzama ukuthanda umntu ongakuthandiyo kulapho unokuvavanya khona ukuba nguye na umkristu okanye hayi umntu ongakuthandiyo uzena ngoko entliziyweni yakho umthande ngoku uba uyenzi loo nto engoko bambelela njalo kuthiwo kulapho ngokuba ndiyazi ukuba yinyaniso amen ndiyazi ukuba yinyaniso leyo ngoku siza kuvula ilizwi elinexabiso ngoku kwincwadi yamahebhere kwisahluko seshumi elinanye ukwenzela umyalezo omfutshane nje njengokuba ilizwi lam libutsha kodwa ndibe nenjikalanga emnandi nabazalwana nodade ndaza andaba nakungena kwada kwayintsimbi yesithandathu ndaze ndabaleka ndangena egumbini ndakhuqa phantsi ecaleni kwebhedi kwigumbi lokulala ndathandaza imizuzwana embalwa ndaphakama ndathabatha ibhayibhile yam ndaqalisa ukufunda ndaza ndabona ulinde ixesha wephephandaba ephantsi apho ndamthabatha wabe ngowest africans ngoko ke andaba nakumfunda kwaye ngamanye amaxesha ekufundeni uye ubhaqe igama lize elo gama liphile kuwe yindlela umlungiseleli afumana ngayo owakhe umyalezo wakhe uqalisa nje ukufunda ibhayibhile nenye into into yokuqala uyazi ubhaqa into ize enye into yongezeleleke kuloo nto enye into yongezeleleke kuloo nto uze ke uyikrwelele uye epulpitini uyifunde uthixo uya kukwenza konke okuseleyo kuko yabona nguye oya kukhathalela okuseleyo ngoku ngamanye amaxesha uba nemihlali kakhulu ude wenze iingcinga zento iincwadana zamanqaku eengcinga obucinge ngazo ngamanye amaxesha enkonzweni apho uye ufuneke uze epulpitini ngokukhawuleza ukuze ufunde nje ezo ngcinga zincinci uzenzile umoya oyingcwele uya kuzivusa kwakhona kuwe yenze kaninzi loo nto ngoku kumahebhere isahluko seshumi elinanye masifunde ivesi yokuqala okokuqala siza kufunda imiqolo eliqela noko ukholo ke kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo kukweyiseka bubukho bezinto ezingabonwayo kuba amanyange angqinelwa ngokuba nalo olo ngokholo siyaqonda ukuba indalo le yonke yenziwa yabakho ngelizwi likathixo ukuze izinto ezi zibonwayo zibe aziphume kwezibonakalayo alityebanga mandiwufunde lo mqolo wesithathu kwakhona phulaphulisisa Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Ngokholo siyaqonda ukuba indalo le yonke yenziwa yabakho ngelizwi likaThixo ukuze izinto ezizibonwayo zibe aziphume kwezibonakalayo ilizwi likaThixo. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than ngokholo uabheli wasondeza kuye uthixo umbingelelo ogqithileyo kunokakhayin awangqinelwa ngawo ukuba ulilungisa uthixo wayingqinelayo nje iminikelo yakhe ngako ke efile nje usathetha ngokholo uenoki wafuduselwa emazulwini ukuba angaboni kufa akabana kufunyanwa ke ngenxa enokuba uthixo wamfudusayo kuba ngaphambi kokufuduswa kwakhe wangqinelwa ukuba umkholise kakuhle uthixo enamakhulu amahlanu eminyaka yobomi futhi but without faith it is impossible to please him for he that elungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle kuba lo uzayo kuThixo umelwe kukukholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet,
ngokholo uNowa ehlatyelwe nguThixo ngazo izinto ebezingekakubonwa. Wathi ngokoyika uThixo wawakha umkhombe wokusindisa indlu yakhe, awathi ngalo waligweba ihlabathi waba yindlalifa yobulungisa obungokokholo.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
Ngoku make sithandaze umzuzwana sithobise intloko zethu.
Lord, our most gracious God,
osi thixo bawethu onguyena unenceba,
we come now into thy presence again.
Ngoku siza ebusweni bakho kwakhona sinombulelo.
Not only are we now
kwaye asiziva sisebusweni bakho kuphela ngokuba sithobise intloko zethu sithandaze,
but we believe that we are constantly in thy
presence. Kodwa siyakholwa ukuba sisoloko sisebusweni bakho. Ngokuba kuthiwe amehlo enkosi ayaquka kulo lonke ihlabathi.
And you know all things.
Kwaye wazi izinto zonke.
And you know the thoughts.
Kananjalo wazi iingcingane zentliziyo. Ngoko ke Nkosi isizathu sokuba sithobise intloko zethu kukuze sicele esi sibongozo.
That you would forgive us for all of our
sins. Ukuba usixolele zonke iziphoso zethu nezigqitho esizenze kuwe.
And at thy mercy,
ukuze inceba yakho yolulelwe kuthi kube kanye kwakhona. Ngokokude uvule imilebe yethu sithethe neendlebe zethu kwasive. Ukuze ilizwi lakho libe inene kuthi ngokuhlwa nje. Ukuze ezi vesi zimbalwa sikhethe ukuba sizifunde zibe luncedo olukhulu kulo lonke ilungu lomzimba wakho imfihlakalo emhlabeni, ibandla lakho lokomoya, ibandla lamazibulo, ela bandla lithengwe ngegazi likaYesu elihlanjiweyo labuya langcwaliswa, liya kusiwa kuThixo ngalo mini lingena siphako namibimbi. Indlela esikubulela ngayo ngokuba sibe nokholo lokukholwa ukuba singaba nokuxhamla koku kulunga kukaThixo ngenxa yobulungisa nenceba yenkosi yethu uYesu. Siyathandaza ngoku ukuba uphilise zonke izifo. Sikubulela ngokuchukumisa laa ntombazana imizuzana nje edlulileyo xa ibilele igcuma phaya ngaphakathi egumbini zintlungu. Sayibona iphuma olo kholo olufana nolomntwana yaze yakwamkela nenceba yakho, kwaye siyakubulela ngenxa yoku. Sithandaza ukuba usikhumbule isihlotyana sikadade uBaker phaya eKentucky kunye nabo umzalwana uNevo ebethetha ngabo. Nawo othiko umkhosi ongenakubalwa wabagulayo kwiindawo zonke, nangakumbi Nkosi abo bangasindiswanga bangakwaziyo ukuba bafele ezonweni zabo abanako ukuza apho ukhoyo. Siyathandaza ukuba usiphe ubungqina namandla nokungafihlisi ukuze sithethe ilizwi lakho nobulumko ukuze sazi ukuba silithethe nini na. Uze ke uthethe nathi xa sesithethe ngokwaneleyo ukuze siphume sihambe sibashiye abantu bemangalisiwe bematshekisiwe umoya oyingcwele omkhulu nomsebenzi wakhe. Sinike Nkosi sive ngoku siyathandaza sikucela ngegama likaYesu, amen.
I would like to speak just for a short time upon the subject.
Ngaye ndingathanda ukuthetha nje ixesha elifutshane ngengongoma yezimvo.
We are taught that the natural
sifundiswa ukuba umntu wemveli unezimvo ezintlanu, ezo zimvo zintlanu ke zilawula okwakhe okanye wanikwa uThixo wamnika ezimvo zintlanu ukuze abe nokuhlangana nekhaya lakhe lasemhlabeni. Ezo zimvo saziwa ngokuba kukubona, ukungcamla, ukuchukumisa, ukujoja, ukuva. Ezo zimvo zintlanu ke zaziwa ngumntu wemveli kwaye zilungile futhi, kwaye asinakusebenza okanye siphile ubomi obuqhelekileyo xa olunye lwezimvo lusilela ukusebenza. ukubona kwakho ukuva ukuchukumisa ukujoja okanye ungcamla asina kuphila ngokufanelekileyo ngaphandle kwazo ukho into engekhoyo indawana ethile yobomi ezingena kuphakamshelana nayo ngaphandle kokusebenza kolo luvo zaye ke zilungile ziluncedo kakhulu kwaye sazithiwa nguthixo uthixo owasinika ezo zimvo kodwa nizinikwe ngokwesipho kuxhomekeka ke ekubeni wena uziyekelela kwintoni na ezi zimvo iya kuba yindlela obulawuleka ngayo ubomi bakho leyo indlela oziyekelela ngayo ezo zimvo zintlanu oko ukubonayo oko ukuvayo okungcamlayo ukujoja okanye ukuchukumisa nokuba yintoni na ezo zimvo eziyekelelwa kuyo iya kukoyisa kwaye sinombulelo kuthixo ngokuba sinezi zimvo zintlanu kodwa nakanjani na ezi zimvo wawungazinikelwanga ukuba zikukhokele wazinikelwa uqhagamshelwano lwasemhlabeni kodwa ke wanikwa uluvo lwesithandathu kwaye olo luvo lwesithandathu lolomkrestu kuphela kananjalo awunakuba nalo olu luvo lwesithandathu ungekabi ngumkristu yiloo ndlela kuphela onokuthi ngayo ube nokuba nokungaphezulu kwezimvo ezintlanu zemvelo zomntu wemveli uluvo lwesithandathu lwazeka ngcono kumkristu ngokuthi lukholo lulo olukulawulayo nolukukhokelayo kwaye lungentla kunazo zonke ezinye izimvo lulolona lukhulu kwizimvo zonke kuneziya zintlanu izimvo ngoku andinakutsho ukuba ngenxa yokuba sisamkela uluvo lwesithandathu ukuthi izimvo ezintlanu azisalunganga ewe zilungile ezo zimvo zintlanu wazinikwa nguthixo kwaye zifanele ukusetyenziswa kodwa xa izimvo ezintlanu zisebenza ngokuchasene nelizwi likathixo sukube zixoka ngoku uluvo lwesithandathu alunakuxoka lolona luvo lukhulu yiloo nto ke endifuna ukuthetha ngayo ngale ntsasa bendithethe ngo owona mqondiso mkhulu kuze ngokuhlwa nje kube ngu olona luvo lukhulu kwaye olona luvo lukhulu ngumoya oyingcwele ukholo lukathixo oluhleli kuwe kwaye ukuba uyakwenza ukuba izimvo ezintlanu ziyekelelelwe kuluvo lwesithandathu luya kukhokela luzise ezinye ezi zimvo ezintlanu phantsi kolawulo lolo luvo lulolona lukhulu kuba lukudele ngentla kwezimvo ezintlanu zemvelo njengokuba umntu wokomoya engentla kowemvelo lukude luphakame njengokuba amazulu enjalo ngaphezu komntu wemvelo nezimvo zakhe ezintlanu lukwenza ukholelwe izinto ongenakuzibona lukwenza usebenze kwindawo apho ungacingi ukuba izimvo ezintlanu bezinokuze zicinge ngayo usathana angangena kwezi zimvo zintlanu akuxokise kodwa kangeke aluchukumise olwaluvo olukhulu lukude le kufikelelweni nguye luvela kuthixo lona lubizwa ngokuba lukholo ukholo luyiloo nto inkulu kananjalo izimvo ezintlanu azilulawuli uluvo lwesithandathu kodwa uluvo lwesithandathu luyazilawula izimvo ezintlanu olona luvo lukhulu luyazilawula izimvo zemveli izimvo ezintlanu ke kukubona kungamla uthukumisa ukujoja ukuva uluvo olukhulu ke yinto eyakwenza ukholwe ilizwi likathixo kuba yiloo nto kuphela oluya kuthetha ngayo kwaye luyakwenza ukuba ukholelwe izinto ongenakuzibona uzingcamle uzithukumise uzijoje okanye uzive kuba luyakuthabatha ilizwi likathixo luze ke luzise elo lizwi kuwe kwenze ke usebenze ngokuchasene nayo yonke enye into ngaphandle kwelizwi likathixo ngokholo ukholo luyayenza ngoku ekunikeni le ngcaciso yezimvo umntu wemvelo uzalwa nezimvo ngoko zizimvo azinikwe imvelo uze ke kube kuphela kwaloo nto anokuthi abe nokuyazi ngokucinga kwakhe kwengqondo unokucinga kuphela njengomntu ubona njengomntu unokuqonda njengomntu uva njengomntu kodwa akuba elawulwa okanye ezelwe ngokutsha okanye singayibizwa ngokuthi luzalo lwesibini ngoko ke olo luvo lwesithandathu olona luvo lukhulu luyamphatha ukuze ngokwenza njalo xa uluvo lukhulu lumnyusela kwindawo apho anokholo lokukholelwa izinto angena kuziva izinto angena kuzibona izinto eziqondakalayo angena kuziqonda uyazikholelwa nakanjani na ngokuba ulawulwa lolwaluvo lwesithandathu olwaluvo lulolona lukhulu
oh
kumangalisa njani ukulwazi nokucinga indlela ekulula ngayo ukulukholelwa ngoku awunakulukholelwa ude ube uzelwe ngokutsha ibhayibhile ithe akukho mntu unokumbiza ngokuba ungukristu uyesu kungengaye umoya oyingcwele esingene kuloo nto kule veki iphelileyo kwaye ibisoloko isesona sikhubekiso ngakumbi kubantu abakholwayo benkonzo kamoya xa bendiva ndisithi uyesu wathi kuyohane ongcwele isahluko sesihlanu vesi ya24 lowo ulivayo ilizwi lam akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade ubomi obungunaphakade buvela kuthixo kuphela kwaye akukho mntu unokumbiza ngokuba ungukristu uyesu kungengaye umoya oyingcwele nithatha nje into eyathethwa ngomnye umntu enayifunda ngobulumko enayifunda ngezimvo zemvelo ezintlanu kodwa lwakungenelela uluvo lwesithandathu umoya oyingcwele lususa konke ukubeka izizathu kwezi zimvo zintandathu zimvo zintlanu lukunyusele kolwa luvo lwesithandathu lukwenze ukholelwe izinto ongena kuzibona uzingcamle uzichukumise uzijoje okanye uzive lunento oluyenzayo kuwe ngoko ke ungatsho ukuthi uyesu ungukristu ngokuba unabo ubungqina boko hayi into oyifundiswa imfundiso yobulumko kodwa into onamava ngayo lulokwenza ntoni ke uluvo lwesithandathu mzalwana uBrenham luzela ntoni uluvo lwesithandathu uluvo lwesithandathu luzela esi sizathu ngoku uluvo lwesithandathu lukholo olona luvo lukhulu ukuba uluvo lwesithandathu luza ngenxa yoku kuphela yayikukuze lwenze izimvo ezintlanu ezikuwe zikhanyele nantoni na echasene nelizwi likathi lololoo nto ke uluvo lwesithandathu isibhalo sithetha ngokulahlela phandle ukubeka izizathu yabona izimvo ezintlanu ziza kunokubeka isizathu ke ngoku ingathini le ndoda kungathini khona kodwa uluvo lwesithandathu alukuboni oko konke konke lukude le ngaphaya kwako kuphezulu kangangoko kunako kangangokude alunakubeka sizathu konke kulo siyalukholelwa lukude mpela kwinto enokuthethwa zizimvo ezintlanu ngalo ngoku silungiselela inkonzo yempiliso yabona siyalukholelwa uhamba ngolo luvo lwesithandathu uthetha ngolo luvo lwesithandathu uphila ngolo luvo lwesithandathu wafa ngolo luvo lwesithandathu wavuka ngolo luvo lwesithandathu olona luvo lukhulu into ethile engaphakathi kuwe eyahlukileyo kwinto ayiyo umntu wemvelo umntu wemvelo unezi kuphela yena kwaye ke zilungile ukuba zinako ukuziswa ekubeni zithobele uluvo lwesithandathu kukuba ingqondo yemveli ithi ifunda ilizwi likaThixo ize ithi lilizwi likaThixo eliya ithetha inyaniso kodwa ukuba iyafunda ize ithi ayilo lizwi likaThixo lonke okanye okanye yayililo yinto ethile yayililo ngaxesha lithile kodwa ngoku ayiselilo ukuze ke kungene olwaluvo lwesithandathu luthi usenguye izolo namhlanje nangona phakade nango ke umahluko kungenxa yoko ukuba abantu abaninzi basilele ekufumaneni impiliso bazama ukuza ngokuqonda kobulumko bathi ndenze oku okanye ndikholwa oku njalo njalo kodwa ukuba olwaluvo lwesithandathu luthetha laa nto
Then there's nothing will ever shake them from that thing.
Ngoko ke akukho nto inokubashukumisa ibasuse kolo luvolo esithandathu.
The sixth sense is come upon the human
being. Uluvolo esithandathu luze eluntwini khona ukuze lubenze bayale nayiphina into enxamnye nelizwi likaThixo.
Any symptom.
Nasiphina isibonakaliso.
Any symptom that's contrary to God's promise, the sixth sense.
Nasiphina isibonakaliso esichasene nedinga likaThixo. Uluvolo esithandathu luthi asikho.
If the Christian ukuba ngumKristu
ozelwe ngokutsha into yokuqala nje uyazi umphiki othile umuntu ongakholwayo uyajikela aye kumKristu athi ngoku ukhangela apha akukho nto injengomoya oyingcwele apha uyaphazama nje kuloo nto uphambene ukuba ungakholelwa into enjengaleyo akukho nto injengaleyo lwaluvo lwesithandathu luya ngqo emsebenzini mandikubonise ebhayibhileni apho ungena kwamkela umoya oyingcwele Kwaye uyabona ngakubonisa indawo apho abafundi bawufumana khona kodwa ewe ngoko uthi khangela uluvo lwesithandathu luya kukukhombisa ngaphaya luthi kodwa wathi idinga likuni nabantwana benu ke oko kwakuthetha abantwana babo oko kwakungathethi wena asingowakho kodwa olwaluvo lwesithandathu lwazi ngcono ngoba sele ukuwe kakade Bayithethe emva kwexesha kakhulu loo nto sowumamkele abantu abafundisa ukuthi akukho nto njengomoya oyingcwele apha abayazi into abathetha ngayo njengala nkwenkwe ngaxesha lithile yayichuba iapile yaza yabuzwa ngumphiki ongakholwayo bexoxa ngenkonzo wathi ufuna ntoni phaya yathi ndifuna ukukubuza umbuzo isalidla njalo iapile ilonwabele umntu ophantsi kakhulu ngembonakalo ikhangeleka njengomntu oyindlavini inwenwele ezijinga ebusweni inezinyo elingekhoyo ngaphambili inxibe into endala yebhatyi yavalwa lengcolileyo yathi kukho umbuzo omnye endifuna ukuwubuza wona lo mphiki ungakholwayo wayesandula ukuthi akukho nto injengothixo apha yimihlali nje yonke loo nto ikukuvuvu nje kukuphela kwento eyiyo leyo yaze yathi le nkwenkwe ndifuna ukuwubuza umbuzo mnumzana ingaba eli apile limnandi okanye limuncu ngoko ndazinjani asindiyimo olutyayo yathi yile nto bendiyicinga kanye leyo yahamba yemka wasinjani xa ungeka ingcamle inkosi wasinjani xa ungazange umamkele umoya oyingcwele khona uba uyinene na okanye akayiyo wasinjani ukuba ngamandla nokholo wasinjani ukuba kulilo uvuyo olungathethekiyo noluzele ukuqaqawuli xa ungakhange walungcamla ulubone uluvo lwesithandathu lukukhokelela kuloo nto uluvo lwesithandathu lukucacisela oko akukho mandla ubulumko bengqondo konke anokukuzisela oko amandla obulumko ayakucinga abeke izizathu athi ngoba bubungcali bengqondo yinto ethile lolu hlobo kwaye imihlali nje ebantwini kodwa lwakungena uluvo lwesithandathu yazikhanyela ezo zinto lumfuthusele umntu ngqo esifubeni sikathixo lo uzayo kuthixo umele ukuza ikholwa ukuba ukho yaye ungumvuzi wabo abamfunayo ngokholo uAbraham ngokholo uIsake ngokholo uYakobi
All by faith.
Onke ngokholo.
It's the sixth sense.
Uluvo lwesithandathu olwenza oko. Uluvo lwesithandathu lukhanyela zonke izibonakaliso, zonke impawu. Nantoni na enxamnye nelizwi likaThixo. Nakuphina ukuziva, imihlali.
Somebody say, oh, well, I was prayed for.
Umntu othile wathi, oh, kulungile bendithandazelwe. Kodwa andiziva ngcono nangoko.
Sixth sense would never stand still for that.
Uluvo lwesithandathu alunakumela loo nto ndawonye. Uluvo lwesithandathu lungathi bubuxoki ndiziva ngcono ndiyaphila uthixo uthe kuya kuba njalo kuphelele apho
amen
uthixo uthilo uluvo lwesithandathu ludla ilizwi likathixo kuphela olwaluvo lolona lukhulu ngaphezu kwezimvo zonke luluvo olukhulu
It's a faith, it's a power.
Lukholo, ngamandla agungisayo akhubayo.
Amen.
Amen. Into ekwenza wenze izinto ongazange ucinge ukuba ungazenza. Luluvolo esithandathu, olona luvolo kukhulu. Uyathandazelwa. Masithi mhlambi unesandla esifinyeleyo uze uthandazelwe isandla sakho. Uza phaya ukholwa kuThixo ukuba uza kuphilisa. Umlungiseleli akuthandazele ubuyele emva. Umuntu omdala wemvelo uya kuthi akukho mahluko uvayo kwesa sandla. Awungconanga konke kunento okade uyiyo. Kodwa uluvo lwesithandathu luya kufika luzela uthi bubuxoki obo. Ubuthandazelwe. Iphelile ke imbambano. Amen. Njengomfazi oweza enkonzweni yethu ngelinye ixesha, wayeze apho enkonzweni bebabini, banqumla eqongeni babekubonile ukucalulwa kwengcingane, abo bafazi basuka nje bathabatheka. Babe ngamaKristu okonene bobabini, kwenyuka wamnye, wafika umoya wathi, ubulawa inkathazo yesisu, baze ubuso bakhe bakhululeka, wathi, inyaniso leyo. Waze umoya ingcwele wathi ngam waye sisilonda iulsa sibangwe kuphazamiseka engqondweni ubuxilongwe ngugqirha othile waze wathi awunako okanye kufanele ukuba wenziwe uqhaqho ukuze sisikwe sisuswe waze wathi igama ngalinye kuloo nto line ekuboneni ke ukuba wayelikholwa kangako waze wathi igama lakho unkosazana usibanibani uvela ekuthinithini nakwindawo ethile thile. Wathi yena yinyaniso leyo yayintoni na uluvo lwesithandathu luyibamba uluvo lwesithandathu nomoya oyingcwele lwalumelene umoya oyingcwele wayethetha uluvo lwesithandathu lwalusithi amen. Nantso ke kufanele ukuba kubekho into eyenzekayo ngexesha umarta wabalekayo waya kufumana uyesu wathi akumfumana nkosi mkhangele uluvo lwesithandathu ukuba ubulapha ngengafanga unakwethu kodwa nangoku nantoni na ungathi uyicele kuthixo uthixo uya kukunika nalo ke uluvo lwesithandathu uyesu waziqokelela wathi ndim uvuko nobomi lo ukholwa kum nokuba ubethe wafa uya kudla ubomi nodla ubomi ekholwa kum akasayi kubona kufana phakade uyakholwa nakoku. Uza kuthini ke sizathu? Nanta indoda ilele phaya ifile neempethu ziyanyuquza kuyo. Kodwa usanda ukugqiba ukuthi uluvuko nobomi. Lilizwi likaThixo elo olwaluvo lwesithandathu ngaphaya kokukhathalela kukagqirha ngaphaya kweengcinga zophando lwenzululwazi. Yala konke ukucinga izizathu uzilahlele phantsi ngoba kunqinela ilizwi likaThixo ndinguye andingo ndiza kuba nguye ndandinguye ndinguye ngoku ndim uvuka nobomi umntu lo ukholwayo kum nokuba ubethe wafa uya kudla ubomi nalo udla ubomi ekholwa kum akasayi kubona kufana phakade uyakholwa nakoku wathi ewe nkosi uluvo lwesithandathu
I believe that you are the son of God.
Ndiyakholwa ukuba ungunyana kaThixo lo uzayo ehlabathini. Umna kwenu uya kubuya avuke kwakhona. Oh, Nkosi. Baya engcwabeni. Bobabini kunye. Kukho into ekufuneka yenzekile. Yayilolona luvo olukhulu olo. UThixo emi ekho. Kwanyanzeleka ukuba kubekho into eyenzekayo. Uluvo yayilolona luvo olukhulu. YayinguThixo. Akukho into ethile emxelela oko uMarta. Wayembonile, wayemazi, wamqonda ukuba unguye uMesiya. Waze wazi ke ukuba xa enokuthi nje afike kuye. Uba nje unokuthi asondele kuye, ayandlale imeko. Ave isithembiso nje sibe sinye sivela kuye, yiloo nto kuphela wayeyifuna. Wathi akuthi ndim uvuko nobomi. Lo ukholwa kum nokuba ubethe wafa yiloo nto uMarta wayefuna ukuyiva kuphela kuphela kwento wayeyifuna ngokuba uluvo lwesithandathu olona luvo lukhulu ukholo lwakhe lwalumqhubela ukuba amvume akholwe kuye. Lo mfazi ekumkeni kwakhe eqongeni yayinguyitsho inkosi goduka udle uYesu Kristu uyakuphilisa. Wagoduka ke ngoba busuku umhlobo wakhe ohlala ebumelwaneni wayengowesithathu okanye wesine emva kwakhe wayeke negqitha elikhulu entanyeni waza kufika ke emvuyela kakhulu ummelwane wakhe owayeza kuphilisa kwi-alsa yayimhlupha olo hlobo lo yayingomnye kubaguli abangamakhulukhulu amawaka abo nalo ke elo gqitha likhulu lithe phuhlu entanyeni yakhe waza kufika ke ndathi akukho mntu ube nokuwucalula oko kodwa kukho into ekonwabisileyo kukho into ekuvuyisileyo ngokuba laa mfazi uhleli phaya ngummelwane wakho umoya oyingcwele uyicinga kube bethu iyazi njani laa nto laa ndoda kunokuba kukho nto ithile iyityhilelayo ngoko yathi yakuthethwa loo nto kwathiwa ucinga ngentamo yakho ewe uyakholwa ukuba liya kumka ndiyakholwa watsho ngentliziyo yam iphela ndathi itsho inkosi goduka kwaye uyakwamkela impiliso yakho umntu wemvelo waphunguza waze akabona mqondiso laa mfazi wayenesilonda esini wabuyela ekhaya wazama ukutya kwazi ow waphantse wafa o umntu wemvelo uluvo lwemveli ukuziva kwakusathi i-alsa isekho ngoko emva kokuba kudlule iveki okanye iiveki ezimbini waya kungena ekumelwaneni nakubo bonke abantu bakowabo nasebandleni engqina inkosi indiphilisile baze ke bathi uyatya ngoku hayi andikatyi kanye kanye yonke into endiyifunayo kodwa wathi sendiphilisiwe uba ngemifumbo yakhe ndiphilisiwe akunamsebenzi nokuba yayiyintoni na wayephilisiwe nakanjani na ngantsasa ithile abantwana beye esikolweni waye walamba kakhulu wayemile ehlamba izitya ngasefestileni weza enkonzweni inkonzo elandelayo malunga nesithuba sonyaka emva koko wayehlamba izitya ke wathi akuthi into yokuqala nje waziva isiva ukuziva ungaqhelekanga kakhulu kumgubungele waze wacinga ibiyintoni leyo ndizive ndingathi ndiza kukhala umyeni wakhe ke wayesemyalile esithi sithandwa uyeke ukuthetha ngokakuphiliswa wathi ngokuba nangona wayengumkristu wathi uzisa ihlazo kwimbangi ungenzisa ihlazo njani xa ungqinela ilizwi lakhe uyakuzisa ihlazo xa ungalimngqineli wathi ukuba ubuphilisiwe ubuphilisiwe wathi laa ndoda yema yandijonga emehlweni yaze yandixela imeko yam nezinto endakha ndazenza nokuba ndingubanina nalapho ndivela khona wathi bendikho endlwini ishumeli nesihlanu lemizuzu ukuya kwayo eqongeni yayinokwazi njani loo ndoda le nto andizanga ndayibona ebomini bam yaze yandixelela itsho inkosi uphilisiwe waze wathi ndiyakuyikholelwa ndide ndibe ndifile wathi ndiyakuyikholelwa nakanjani na yona ke nodade wabo babemnqala umhlobo lo babebhambathise kuthixo ukuba baya kulugcina olo kholo ngalo ntsasa waziva ngendlela engaqhelekanga ngampela waza kwimizuzu embalwa walamba abantwana ke babeshiye isidudu sengqolwa epleyitini isityana esincinane wathi ke eso sidudu sasisuka nje simtshise uba kukho umntu wakhe wanayo ialsa uyayazi ukuba iyintoni na wathoba wakha amacepha ambalwa kweso sidudu kwaye onkosi wathi kuza kufuneka ndihlawule ngenxa yoku ndiyaqikelela kodwa ngolunye usuku ndiza kuphila kodwa waqaphela ukuba wayesalambile wasuka ke ngoko wasigqiba eso sitya walinda imizuzu embalwa ukuba abone ukuba kuza kwenzeka ntoni na akwenzeka nto waziva unwabile esalambile wazikhotsela amaqanda amabini wazikhalelela imagi yekofu wathabatha isonka esigqadiweyo wazenzela enjani yona ijubhile umgidi wentlokoma watya nje konke wayenako ukukutya wayeqhubela phambili ke ekuhlambeni izitya wazemva kwesiqingatha seyure emva koko wabe selambile kwakhona kungeko kugula konke wathwala umnqwazana wakhe umncinci wehla ngesitrato wawungena kwamnolwane wakhe wathi ke akufika apho weva wacinga uba mhlawumbi kukho obhubhileyo kolo sapho babekhala bekhwaza bejikeleza lo mfazi wayelele kwade kwasemini ngalo ntsasa waze wavuka ekhangela elaa gqitha lalisentanyeni yakhe lalinyamalele ebusuku yayiyintoni uthixo esemsebenzini apha phezulu ekhethe itabanekle ngokuya sasinalaa nkonzo laa nkwekwe yasisiqhwala yayingene phaya yaze yathandazelwa abaninzi benu babe phaya ukuya kuyibona bayibuyisela phaya kwela gumbi lokungxamisekileyo ubhili wandikhokelela kuyo babeze nayo eqongeni ubusuku obuthathu okanye obune phaa phezulu esakhiweni yayingalifumananga ikhadi lokuthandazelwa ngoko ke bayibeka phaya kwigumbi lokungxamisekileyo ndangena phaa phakathi ndayithandazela ndayijonga yathi mnumzana uBrenham unganako undinika inkuthazo ndathi ewe uhlekazinyana yipoliyo yakwenza ukuba ube nje yathi kunjalo ndathi igama lakho ngusibanibani uvela kwindawo ethile kunjalo yatsho yathi uthini ngokuphiliswa kwam ndathi waphiliswa ngemivumbo yakhe yagoduka ingqina inika uthixo udumo yaze yazisa elinjani ihlaso batsho ebumelwaneni kwade ngenye icawe iqela labefundisi leza lahlala ecaleni kwayo lathi kufuneka upheze ukwenza laa nto uzisa ihlazo kwimbangi waze lo mfana ehleli apho wathi mnumzana ukuba ubuhleli kule ndawo ndikuyo ukuba ubukwesi situlo ndihleli kuso ubungeke uzame ukundiphunyula ithemba lokugqibela kuphela kwendinalo kukristu wathi ndiphilisiwe ngemivumbo yakhe wathi nje kuba atsho ehleli apho efe inyawo inyawo izandla umzimba umqolo waze kwathi nje kuba atsho wasuka waphakama esitulweni ezukiza uthixo intoni izimvo zakhe zemveli zathi uya kuhlala apho ugqirha wathi uya kuba lapho naphakathi okanye okoko nje esadla ubomi kodwa uluvo lwesithandathu luthi ngemivumbo yakhe ndiphilisiwe waze akafuna kuva nento lulahla kude yonke into echasene nokuthethwe
nguthixo
lwaloo nto uluvo lwesithandathu ujohn ryan umdala ingenguye uryan uryan kwakukho ingqiba eliyimfama efort wayne apho ke apho sasiye khona ngaloo mini waze wathandazelwa enkonzweni yayibubusuku phambi kobuya ipiano yathi yadlala inyanga enkulu ikhona la the great physician now is near kungekho mntu izidlalela njengokwayo engexesha wayeyimfama wayengumkatolika ngenkolo waze wema emgceni ndaze ndamjonga ndathi igama lakho ungusibanibani ujohn ryan ewe ungumngqibi ohlala phaa ekoneni iminyaka yimfama ewe kunjalo ungumkatolika ngenkolo kunjalo ndathi itsho inkosi uya kuyamkela impiliso yakho wathi enkosi mhlekazi ndathi bulela inkosi wathi kodwa ndiboni ndathi loo nto ayinanto uyakwenza noko uphilisiwe waze wathi wehla bamncedisa bemsusa eqongeni umntu wemveli kwamngekho nto anokuyibona tu babengaboni iziphumo zoko konke ngoba bathi useyimfama kanye ngale ndlela abeyiyo baze ke ababini babahlobo bakhe bambuyisa bambeka emgceni wokuthandazelwa kwakhona bamzisa kwakhona uhoward wamdlulisa wathi akuza kwakhona wathi mhlekazi undixelele ukuba ndiphilisiwe ndathi undixelele ukuba undikholelwe wathi ndiyakukholelwa khona ndinazo izizathu zokungakukholelwa wathi undixelele zonke izinto ebomini bam waze wathi andiyazi into emandiyenze wathi bekukho umfazi phaya emva obengqina esithi ebenegqitha emizuzwini embalwa edlulileyo ngoku limkile ndathi ukuba uyandikholelwa ke undibuzelani ndikuxelela ilizwi likathixo wathi kufuneka ndenze ntoni mhlekazi ndisazi ke ukuba ungumkatolika kwaye kufuneka abe nento ebambekayo anokubambelela kuyo ndathi hlala ungqina njalo ngemivumbo yakhe ndiphilisiwe umnike udumo lwakhe elaa xhego iveke ezimbini mhlawumbi ezintathu lalimi ekoneni lithengisa amaphepha laliye likhwaze ngokungaphezulu ngokungaphezulu mayibongwe inkosi ndiphilisiwe ngokungaphezulu ngokungaphezulu mayibongwe inkosi ndiphilisiwe lathi lakufika enkonzweni ngobusuku obulandelayo kwaba nzima nokuba ndishumayele lilo lalisuka liphakame likhwaze makazole wonke umntu mayibongwe inkosi ngokundiphilisa mayibongwe inkosi ngokundiphilisa njengomkatolika lalingakwazi ukuba lingalubamba njani na ukholo kodwa lalisazi ukuba xa liqhubeka liyithetha liqhubeke njalo liqhubeke liqhubeke lude uluvo lwesithandathu lusebenze kunjalo kanye mayibongwe inkosi ngokundiphilisa lalime ekoneni likhwaza mayibongwe inkosi ngokundiphilisa ngokungaphezulu mayibongwe inkosi ngokundiphilisa lalisihla ngesitrato kubekho umntu odlula apho athi uphila njani john mayibongwe inkosi ngokundiphilisa konwabekile babeye bamhleke ke baphoxise ngaye waza omnye umfana ucholachola indaba amkhokelela emsa kwindawo yokucheba inwele esiya kutsheva malunga neeveki ezimbini mhlawumbi ezintathu emva kwalo nkonzo umcebi ke walihlalisa esitulweni walifaka ugwebu emhlweni wathi John wathi ndiyaqonda ingumfana onekati waze wathi ndiyaqonda ukuba buhlile uyokubona nomphilisi wokuthixo apho lathi ewe bendihlile wathi ndiyaqonda ukuba uphilisiwe esenzela nje ukuphoxisa ngaye laza lathi ixeko ewe mayibongwe inkosi ndiphilisile asuka vuleka amehlo alo waqhuma wesuka kweso situlo sokuchebela itawuli jikele entanyeni yakhe umchebe zama ukulibamba ephethe ireyiza ngesandla ngoba ilizwi likathixo laliqalisile ukusebenza ujorji kati omncinane wayelele phaya phesheya enimaziyo nonke abanye abantu abalapha kufutshane wayelele apho iminyaka elithoba eninyanga esisibhozo engakwazi nokuthini kutsalwa nje ishiti elifakwayo phantsi kwakhe ngokuphuma ezintsweni nasezibilinini enobunzima umalunga neponde ezingama-35 elele phaa phesheya emiltown eindiana abantu bakowabo ngabenkonzo apho ndathi ngoku uya ndandiyokuqhuba inkonzo emiltown kwinkonzo yamabhaptist ndathandazela abagulayo yathi lo cawe ukuba neliphina kumalungu elibandla uyaya kulambaxi wezinto sakumkhupha ebandleni wabe ke utata wakhe engumdikoni kodwa ke wayeyifumene incwadana yam ebizwa ngokuthi uyesu kristu kwanguye izolo nanamhla asenakuwa amaphakade umzalwana wolo wandithatha wandisa kuye ngenye injikalanga umama wakhe wabaleka waphuma endlwini engafuni ukudibaniselana naloo nto ndangena ndamthandazela wathi ngoko kuqhubeke ntoni ngala ntombazana kwaneyile wayesazi ngala mbono ndathi yayingumbono loo dade ukuthandaza kuphela into endinokuyenza wena kholwa loo ntwana encinane elusizi yayifundiswe ngokuchaseneyo nalo kwiintsuku ezimbalwa ukusukela ngoko ndandimi apho ndibhaptiza wayephaya ezantsi elila apho wayethembise ukuba uyakuza azokuphinda ukubhaptizwa egameni likayesu kristu ukuba nje uthixo angamphilisa nantso ke yena imilenzana yakhe ingangentonga yomtshayelo abengakwazi nokumbeka kwitshemba yakhe umama wakhe esengumfazi osemtsha wayehlele apho ephelile lidumba engwevu nasentloko kukujonga intombi yakhe ilele apho isifa ngeintshi kukudumba kwamalungu omfazi kwaze kwaphumela kuye wonke ubunzima bakhe babumalunga na37 eponti ndiyacinga ukuba babuchaza njalo babengakwazi ukumphakamisa ngokwaneleyo ukuze babe nokufaka ithemba phantsi kwakhe kwakufuneka batsale ishiti elitsalwayo phantsi kwakhe ilele seyile iminyaka elithoba enenyanga ezintandathu wayelele apho engakwazi nokuphakamisa intloko ukuze abone umthi ongasefestileni ngenye imini ndimi phaya emva phezulu ethambekeni lenduli kwageorge wright umoya oyingcwele wathi kum yima ngenyawo ndaze ndajonge kwakukho kukhanya ukwakukhanya ngapha komthi wathi mandihambe ngendlela yakwawright okanye hamba ngendlela yakwakhata ndathi ndakufika apho inkosi uyesu yayibonise umama wakhe umqondiso wokuba ndandisiza ndangena ndaya kuloo ntombazana ilele kuloo bhedi iphelelwe ngamandla nangokuba ingakwazi nokuphakamisa inkonxa esikhohlela umama wayo wayeyibamba ukuze izame ukutshicela kwinkonxa esikhohlela inesifo sephepha i-TB ndathi ujorji uyesu kristu unyana kathixo uhlangene namphanga phesheya entlango kwisithuba esingangesiqingatha seyure esidlulileyo ndandixela kwama ndizokueka izandla itsho inkosi yima ngenyawo uluvo lwesithandathu lwaba semsebenzini amandla athile ayiwela la ntombazana ityeli lokuqala kwiminyaka emithathu okanye iminyaka elithoba enenyanga yesibhozo ingazange ime ngenyawo yaxhuma ema ngeenyawo zayo yamqaleka yangena eyadini isikelela imithi nengcane nto yonke yabuya yangena yahlala kwipiano yaqalisa ukudlala kukho umthombo ozalisela igazi elitsalwe kumthambo kaemanueli ngoba ukucinga isizathu ngekwakuyimangele yayingena kukwenza ngokwayo andazi nangoku andinakuze ndazi ngamandla kathixo kuphela awayibambayo wayiphakamisa imilenze yayo yayingangakanga ubukhulu apha phezulu emalungwini kungekho nto injalo injengeentonga zemitshayelo kwaku kwiminyaka elishumi elinesibini yadlulayo ngoko okanye ishumi elinesine kwaye namhlanje ngomelele isempilweni ikhonza inkosi uyesu yayintoni na ekuqaleni akuzange kubekho nto kubonakala ngathi iyenzeka kodwa akukhona ukucinga ngekwathi ayinakwenzeka kodwa mzalwana ndabambelela ngamandla kwela lizwi ukuba uthixo wayenokuthatha laa ntombazana yasisikhwala phaa eselem intombazana yakwaneyi eyayisisilima ife umzimba iingalo zayo zijinga olu hlobo abe nokuyiphilisa wayenokuyiphilisa nayo ngokunjalo yayikholwa waze umzalwana uhole lele phaya esifana umhlaza ikensa wale ndoda yandithanda yandisa phaya ugqirha wakhe osemiltown wamthumela apha kulo gqirha usenew alban apha ezantsi lo uphaya ezantsi esen edwards esibhedlele ndiyabulibala wazisa abantwana bam indoda elungileyo ugqirha onguye wamxilonga wathi umhlaza wathi kugqirha ubrown phaya ezantsi emiltown wathi uyafa ugqirha ubrown wathi bendicinga njalo bamthatha bamfaka udadewabo apha ezantsi osisi isizalwane sikam nomzana ukop owayekade ijaji esixekweni bathi bakufika phaya bathi mgcine apha ade abhubhe baza bandithumelela ukuba ndihle ndaya umhla nezolo nenkosikazi yam ngoko samthandazela umzalwana uholo ndandimthanda wayengomnye wabantu endabaguqulela kukristu waya esihla ngokuhla kwaye wayengakwazi ukushukumisa izandla zakhe unkosikazi uholo wathi bili akho nto onokuyenza ndathi akho nto ndiyaziyo dade uholo andiva lizwi livela enkosini saku ndathi ndingathanda kubabone ugqirha wam wathi ngubani ugqirha wakho ndathi ngugqirha usem ade ndaza ndamtsalela umnxeba usem wathi usem inye into ndingamthumelela uivil bili ayokufakwa egesini nezinye izinto wathi ndakunika ingxelo bathumela kwehla inqwelo yezigulana yamxola yamthabatha wabuya usem wanditsalela umnxeba wathi bili kunomhlaza wesibindi asinakusika isibindi sakhe aze aphile wathi ungumshumayeli unokuba kanaxhala ngoku usenokumxelela ukuba uyahamba ndathi ukulungele ukuhamba sem kodwa inye nje into ndikuthile kumbona ehamba ungumzalwana wam yaye ndiyamthanda ndaze ndacinga o uthixo ndenzele into ndaqalisa uyakuzingela nomatsi abahlala emithini ngaloo ntsasa ndajonga phandle kungekasi kwamngekho mntu wayephaya phandle eyadini ndathi abathampu wam ndiphuma endlwini wakukho iapile elikhulu elidala likhangeleka lilibi lijinga eludongeni ndacinga kutheni ukuze umili abeke laa nto edongeni ndajonga kwakho elinye nelinye nelinye ade amathandathu elapho ndaxhuthiza umnqwazi wam ndiyothula ndawa ngamadolo emgangathweni ndakhangela phezulu apho kwaze kwehla iapile elikhulu elihle lawadlala wagqiba onke loo maapile ndajonga kwakumi ngentla apho kwakokoko kukhanya kunye kujinga kula mfanekiso phaya kumi apho kujikeleza kwathi yima ngenyawo hamba uyokuxelela umnumzana uhall itsho inkosi akasayi kufa uyakuphila ndehla ndamxelela wayengenamahluko konke kodwa wayikholwa wabambelela kuyo kwakungekho mahluko kukhangeleka njalo kwadlula usuku akwabakho mahluko usuku lwesibini malunga nosuku lwesithathu kwaqalisa kwaye uyaphila namhlanje emva kweminyaka nyaka ndiqaphela uba kuhleli apha unkosikazi weaver hayi andiphazami yathi yakuza intombi yakhe emva kokuphiliswa kamanji morgan ndehla ndaya phaya kwamngekho nto wayenokuyenza la mfasi wayeza kuba ufile kwiinyuro ezimbalwa ezilandelayo babemnike umzamo mhlawumbi emibini ababenokumnika yona kwaba kuphela ke oko wayenziwe ukhaqho lwabasetyhini umhlaza wawuphumele ngapha komnqonqo wakhe bawusasaza ngethuba babesenza uqhaqho kwakungekho nto anokwenzelwa yona ke lo mfazi ndandifuna ukuthetha naye ngempiliso kodwa wathi mhlekazi ungumlungiseleyo wenkosi uthixo kwaye andifanelekanga ukuba ungene endlwini yam ezimbalayo kuthini akafanelekile ukuba afikelwe ngumlungiseleli wathi ndaphila ubomi ndakudanisa kwaye ndiphantse ndenza izinto ezingafanelekile ukuba ndibe ndazenza ndasebenzisa iintetho ezingezizo okanye nantoni nayenye wandixelela izono zakhe waze wathi yinto engandifanelanga ndabona ukuba uhamba emgceni onguwo wakufanele ukuba abe nokristu ngaphakathi apha phambi kokuba olo luvo lwesithandathu olona lukhulu lube lungasebenza saguqa phantsi ndathetha naye ngokuba nokuba izono zakho zibomvu wazinikela enkosini uyesu kristu wathi akwenza njalo ke wathi owu ndiziva ndiyenye indlela mpela kukho into eyenzekileyo kum kukho into eyenzekileyo kum ndifuna kunibamba izandla nonke kwathi kanye ngelo xesha ndakhangela phaa phandle ndathi nkosikazi weaver itsho inkosi uyakwenza uhamba oluya kula hoko yenkuku kwaye uyeza kuphiliswa wayengena kuya ngokwendlela awayeziva ngayo umhlaza wamhle waphela wayengena kuya ngokwento eyayithethwe ngugqirha wayesifa ngoko ke kwaku ndiyaqikelela kwishumi elinesine elinesihlanu leminyaka edlulileyo nkosikazi weaver kwishumi elinesine leminyaka eyadlulayo wayegxhathazela esiza apha kula mnquba ngoku yawayigula kwakungakhangeleki ungathi anganako ukuphuma ephedini iingalwana ezindala zinamathambo ngokuba wayethembise uthixo ukuba uyakuza abhaptizwe egameni likayesu samphakamisa samsusa kwisihlalo esihambayo ngokufutshane phaa esitulweni samthatha sehla samsa equleni sambhaptiza egameni likayesu nakuya ke ehleli phaa ngokuhlwa nje khangela phaa kuye ukuba ufuna ukubona esidalwa sempilo ngoba kukhahlelela phantsi yonke ingcinga nophando nzululwazi nayo yonke enye into ngokuba uluvo lwesithandathu lwasebenza yiloo nto khangela makhe ndithethe oku kwakhona umzuzu nje uyesu wadlula ngakumthi othile ngelinye ixesha yayingumthi womkhiwane ke waze wakhangela kuloo mthi womkhiwane ngoku uncede ungaphoswa koku wakhangela kuloo mthi womkhiwane wakungekho makhiwane kuwo waze wathi wawuqalekisa lo mthi wathi makungabikho mntu uya kudla kuwe. Abafundi baphunguza umthi wawukhangeleka unjengokuba ubunjalo kakade. Kwiyure ukusukela ngoko wawusakhangeleka usenjalo. UThixo akazange avule umhlaba uginye. UThixo akazange athumele umbane ombhaxa uphuma esibhakabhakeni utshise ube ngamalahle. Wayesenokuyenza loo nto. Ngokuqinisekileyo wayenako. Akazange azenze ezo zinto. Yintoni eyenzekayo? Umthi wasewuqalekisiwe. Ukholo lukaThixo lwalubekwe ngokuchasene nobomi balo mthi. Wawungekho nto konke inembonakalo wawunokuyibona. Kodwa ezantsi kakhulu emhlabeni, ezantsi ezingqanjini zomthi, ukufa kwakungena. Wawuqalekisiwe. Uluvo lwesithandathu lwalufike lokuchasana nawo. Wawunyanzelekile uba wufe. Waqalisa ukufa ususela ezingqanjini. Wenzeka kwayinto enye kwikhensa. Wenzeka eso nakwithumba. Wenzeka loo nto nakwisifina isifo. Lwakuvukelana naso olo luvo lwesithandathu ngamandla enkosi uThixo. Luthi Satana phuma apho. Usenokungaboni into inembonakalo yenzekayo kwangoko, kodwa ukholo lusoloko lubambelela apho ngendlela efanayo. Sesiqalekisiwe. Olo luvo lwesithandathu alunakuze, olo luvo olukhulu alunakukuyeka kuhambe. Aliyukuyihoya indlela oziva uyiyo, indlela okhangele kuyiyo. Wenza kanjani na? Aliyukuba nanto yakwenza konke naloo nto. Ilizwi likaThixo selibandakanyiwe. Uluvo lwesithandathu luyayibamba, yiloo nto kuphela. Luyaqalisa ukusebenza, umhlaza uqala ukunyamalala, ufa uqala ezingqanjini ube uphelile. Ngokuqinisekileyo kwangolo luvo lwesithandathu lunye lunamandla, izikumkani zabhidlika, iindonga zawa olunye phezu kolunye. Ngolu luvo lwesithandathu ulwandle olubomvu lwabuya umva. Waza umhlaba owomileyo wabavulela indlela abantwana bakaThixo ukuba babhace ngayo. Kwangolu luvo lwesithandathu lunye, uSamson wayisa iwaka lamaFilisti exhobe ngezikhwete neentshuntshe. Wayengenandlela yokuzikhusela, ingumhlathi we-esile lasendle kuphela. Lwaza olwaluvo lwesithandathu lwaqalisa ukusebenza, waza wabetha iwaka lamaFilisti. Halleluya! Ngolu luvo lwesithandathu abafileyo bavuswa. Ngolu luvo lwesithandathu imimangaliso enamandla yenziwa. Yeyona nto inamandla yakhalichatha ihlabathi. Olwa luvo lolona lukhulu lubizwa ngokuba luluvo lwesithandathu. Alunanto yakwenza nokulapha ezantsi. Ukuba ukulapha ezantsi kuyalungqina kuthi amen kulo, kulungile, uyahamba, uyaphambili. Kodwa ngaphandle kokukhangela oku, ukuba kwenzani na? Kholwa kokuya. Nangu apho akhoyo amandla. Ukuba uyakholwa entliziyweni yakho.
Your fifth sense of thinking.
Uluvo lwakho lwesihlanu lokucinga lusengqondweni yakho. Kodwa uluvo lwakho lwesithandathu luhlala entliziyweni yakho. Ukholwa ngentliziyo yakho. Ukuvuma kwenziwa ngomlomo. Ukholwa ngentliziyo yakho.
Yes, sir.
Ewe mhlekazi, olwa luvo lwesithandathu laa nto inamandla.
Listen. Because of that sixth sense.
Phulaphulani. Ngenxa yolwa luvo lwesithandathu.
There was a prophet told
him to go and eat Daniel.
And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel.
Kwase ngenxa yolwaluvo lwesithandathu, ingonyama zabana kumdla uDaniel.
They couldn't
kuye. Ngenxa yolwaluvo lwesithandathu, olwaluvo lolona lukhulu. Kwangolo luvo lunye lwesithandathu, abantwana abathathu bamaHebhere baphosa iziko lomlilo, basuka badela amadangatye eziko lomlilo. Olwa luvo lwesithandathu konke ukucinga kwakubonakalisa ukuba babeya kutsha bafe bengekafiki nakulo. Kodwa oluvo lwesithandathu lwabagcina phakathi abo iiyure ezimbini ukuya kwezintathu. Baze bathi bakulivula iziko lomlilo babona kukomi phakathi kwabo ongathi ngunyana kaThixo. Luluvo lwesithandathu ke olo, imililo ayizange ibe nakulutshisa.
Yes, sir.
Ewe mhlekazi, yayikwalolwa luvo lunye lwesithandathu ngaxesha lithile uyamkosile uPetros wayelele ejele. Baye babeza kumnqumla intloko ngosuku olulandelayo, kwaze phaya ezantsi endlwini kaYohane Marko benenkonzo yomthandazo. Olwaluvo lwesithandathu lwaqala ukukhukhumala lujikeleza ijele. apho wayesityekelwe ngumthandazo uluvo lwesithandathu lwaba semsebenzini ntsika yomlilo yangena efestileni yamchukumisa upetros yathi yiza phuma apha uluvo lwesithandathu yayilo luvo lwesithandathu lungazange lumyekele kurhaqweni upawulos ongcwele pawulo lwandle lunamandla xa lanqanawe incinayo yantlitwa ngamanzi yayilo luvo lwesithandathu olwamgcina ukuba ngarhaqwa ololuvo lolona lukhulu.
It was that sixth sense, and when the serpent bit him on the hand, he shook it off. Yailo lufolo standato
lati akumdla inyoka isandleni wayivuthulela la emlilweni. Yailo lufolo standato lwayenza lonto. Yailo lufo olovusa uYesu Kristu kwabafileyo. Emva kokuba wayelele emhlabeni ngenxa yokuba wayelikholelwa ilizwi lika. Wathi uthityeni lomzimba ndaye mna ndiyakuvusa kwakhona ngomhla wesithathu. Ngoba uDavide wathi andiyukukha ndimnikele oyingcwele wami ekuboneni ukubona nomphefumlo wakhe andiyukushiya kwelabafileyo.
That's super saint.
Yayilola luvolo khulu. Ulahlele phansi konke ukucinga kwezimvo.
Believe the super saint.
Kholwa kolona luvolo khulu. Olona luvolo loloko. Osulupwa nguYesu Kristu.
By that same sense.
Ngolo luvolo uThixo wathetha mzukwana kwakungekho nto. Yintoni olo luvo?
That super saint.
Olo luvolo khulu nguThixo.
The faith of God.
Lukholo lukaThixo lukuwe.
The power of God.
Inxenye kaThixo engena ngaphakathi kuwe ikunike olona luvolo khulu.
But that same
Kwangolo luvolo khulu.
God framed the world.
UThixo walenza ihlabathi, walidibanisa ngezinto ezazingekho nezazingekabona. Wathetha ilizwi lakhe, wabe walikholelwa ilizwi lakhe.
And a word. Azala
shukuma labakho ihlabathi.
Hallelujah.
Usuko. Uluvolo lwesithandathu. Olona luvolo khulu.
Oh,
Thixo, ugalela apha kum.
Amen.
Give it to me.
Dinikelona kunye na wonke umuntu olufunayo. Galela kum uluvolo wakho lwesithandathu Nkosi. Dilungele ukunikezela ngezimvo zihlanu. Ulwazi lolwam ingcinga. Dilahlele phansi zonke ingcinga Nkosi. Ilizwi lakho malube yinyaniso. Ilizwi lomuntu wonke libe bubuxoki. Konke ukucinga, wonke amathandabuzo akhutshelwe phandle.
Andihambe
ngolona luvolo khulu.
The sense
uluvolo kwamoya oyincwele.
Don't you want
akulufuni?
That's
ilonto into esiyifunayo. UThixo akusikelele sihlobo. Ilonto osole yona.
That super sense.
Olo luvolo khulu luyakuthila ucela into.
And it knows.
Lube lusazi ukuba uza kukunika.
It's persuaded for he that comes to God must
kuba loza ukuthixo umele kukukholwa ukuba ukho yaye ungumfuzi wabo bamfunayo. Ukuba uluvolo lwesithandathu luthi uThixo uyaligcina ilizwi lakhe ndizinikela kuye ndinikela konke ndinako kuye uluvo lwam luthi iyakwenziwa yenzeke koku lukholo lwam kwilizwi likaThixo luze lubize nantoni na ichasene nalo ngokuthi yinto engekhoyo. U-Abraham wahlangana noThixo wathi uThixo uyaba nosana ngoSara yena enamashumi asixhenxe anesihlanu umfazi enamashumi amathandathu anesihlanu. U-Abraham wabiza nantoni na eyayingekho eyayichasene noko njengokungathi ayikho. Wa hamba ngokungathi wayebone uThixo waze wakhoma. Wayebiza nantona ethi akakho nakuphina ukucinga nantona enye enokuba yayithethwa ngugqirha. Ngoba Abraham umdala kakhulu ukuba ungayenza loo nto. Loo nto ayenzi nomncinci umahluko into ethethwa ngugqirha nantona ethethwa nangubani na ongomnye. Into ethethwa ingqondo yakhe ngokwayo into ethethwa nayintona enye. UThixo emenyanisile waze wahlala naloo nto.
That's the sixth sense. The super
uluvo lwesithandathu ke olo. Olona luvo lukhulu.
God give it to me.
Thixo ndiphelona.
God let me have.
Thixo mandibe nalo ngokuthechatha. Ukuze ndilungiselele abantwini bakhe, umthandazo wami lo. Sasa nje ngexesha la mama esisa olwasana lincinane lenhloko ebomvu emi apha.
Inyembe.
Ezisihla ngezidlele zakhe. Ndathi intoni ingxaki dade?
She said brother.
Wathi yena umsalon Branham unesifo segazi. Ndeva into ethile inyuka.
Amen.
Oh, ulunxedo oluhleli lukho ngexesha lemvandezelo. Apha kungekudala kwixesha elidlulileyo uBhili kunye nam sasihla ngendlela sihamba ngenqwelo amanye amakhwenkwe antsundu ehla ezantsi endleleni eqhuba ngesantya esiphezulu ayegudle imoto ethile ke aze abhukuka aphinde abhukuka aphinde abhukuka kwakhona yawachitha loo makhwenkwe endleleni yonke. Kwakho ke intwana encinci eminxeke phantsi kwemoto umqolo wayo wayame ngenqwelo leyo loo makhwenkwe atsiba aphuma imoto nazama ukuyivusa yathi o ncedani mninga iphakamise umqolo wam uyaphuka musani niza kundibulala niza kundibulala musani uyivusa.
And they said, oh,
azathi kufanele basi isuse phezu kwakho iyalumekeka. Athi masi musani kuyishukumisa niza kundiqumza ndife musani kwenza loo nto musani kwenza loo nto. Ndakhwaza apho ngaphantsi nyana ungumKristu. Yati, hayi mhlekazi.
I said you better pray.
Yati kungcono uthandaze.
He said yes sir.
Yati mhlekazi. Uluvolo standard lokhalisa ukusebenza. Ngamba ndijikela kanye emva kwemoto kwaye anamhle ndazi kuthi kufike umkhwebo. Kodwa kwathi ngequbuliso lanqwelo yasuka yaphequka yaba yisukile kuyo yaphuma futhi yabe iphilile.
What was it? A present help in a time of trouble.
Yayintoni na? Uncedo oluhleli lukho ngexala embandezelo. Sasihla sivela inenekazi eliselula elintsundu laliqhuba imoto endleleni iPlymouth enter inamalunga namakhulu amane emayile. Laliqhuba ngesantya esiphezulu mpela. Ndayibona ke lo moto yayakuhlabeka ngensimbi yangaphansi kwendlini yangena emthini ubhili mnyana msema kwakho indleleni egephu etyibilikisayo phambi kwethu kodwa ke ngelo thuba yayisele yomini loo ntombazana umoya wawuvuthuza ngamandla kakhulu phaya phezulu eminnesota yewayimkisa lo moto yayikhumbula bhili ndabaleka ndehla ndaya kulo nalo ke lalihlele apho lithi o ndiyafa ndiyafa babiza inqwelo yezigulana yafika ke inqwelo yezigulana baye ke babelayishe indoda eyiswelekileyo ngemva kwinqwelo yezigulana bathi asinakulithatha kwase ngoko kwakho umlimi othi ke ngoko thumelana omnye umntu ngokukhawuleza lo mfazi uyafa ndenyuka ke ndaya apho ndathi nkosazana umzuzu nje lati ongandichukumisi mhlekazi ungandichukumisi umkolo wam ndathi nkosazana unguye umkristu landijonga ndathi ndingumlungiseleli wendaba ezilungileyo ukuba uyafa kunjani phakathi kwakho nothixo lati mhlekazi ndifuna ukulunga khona ngoku ngaza uluvo lwestandard lwaqala ukusebenza amandla kathixo ehla lakwazi ukuphuma emotweni kungekho mntu lincedisayo amandla kathixo ekho uncedo oluhleli lukho ngexesha lembandezelo sihamba ngokholo siphila ngokholo ilungisa liyakuphila ngokholo kufuneka siphile ngolo hlobo bangapha abanokuthanda ukufumana ukuthe chatha kolwesithandathu olona luvo olukhulu masithobise iintloko zethu ke sisathandaza nkosi ethandekayo
Our God and our Father.
Thixo wethu noba wethu.
Thou art so good to us.
Ulunge kakhulu kuthi usinike izimvo ezinhlanu kuba siphile ngazo. Sihambe ngazo kulo mhlaba okanye ukuze sithukumise umhlaba.
We can feel things that
sinokuva oku okunokuthukumiseka ngezandla zethu. Izinto ezinokuphatheka.
You give us
usinike ukuva ukuze sibe nokuva. Siyela kakhulu ezo zinto.
That we can hear the word of God.
Ukuze sinokulifa ilizwi likaThixo ukuze ngenxa yoko ukholo luza ngokuva. Ukuva ilizwi likaThixo ke. Nombulelo ngezimvo zintandathu nkosi. Sanga singazigcina yonke imihla yobomi bethu. Kodwa lwanga oluluvo lolona lukhulu. Lwanga oluluvo lulolokholo. Lulolwekholwa. Ngokuba lifanele ukuba libe nalo ukuze libe linokukholwa. Nkosi sinike lona ngokuthe chatha. Oh lungcwalise nkosi usivavanye usizalise ngokulunga kwakho nangamandla akho masihambe yonke imihla yobomi bethu ngoluvo lwesithandathu ngoluvo lokholo osulunikwa kuphela nguYesu Kristu ukuze oko sikuthandazelayo sanga singakholwa ukuba siyakwamkela singabi nantandabuzo ezintliziyweni zethu kwaye usithembisile ukuba iyakwenzeka aba baphakamise izandla zabo nkosi ndiyabathandazela Manentswelo uyazazi kuba lezi zinto nina ndiyathandaza kuba wenze kuba zenzeke zonke ngazinye ungangazalisekisa iminqono yabo ndiwucela egameni likaYesu
amen faith in the father faith
ukholo kuyise ukholo kunyana ukholo kumangcwele abathathu banye demoni zonxanxazela boni bafuke ukholo kuyehova lushukumisana ntonina nakhe nalivanga phambili ngoku ngaphandle kwezidlala imiculo umzuzu nje mhlekazi ukholo kuyise ukholo kunyana ukholo kumangcwele abathathu banye Idimani zonxanxazela boni bafuke ukholo kuyehova lushukumisa yonke into kunjalo bawo ukholo oluthandekayo ukholo oluthandekayo oluzukileyo Thixo ndiphe ukholo ngokholo Abraham ngokholo Isake ngokholo Abel wasondeza kuye uThixo umbingelelo ogqithileyo kunokaKhayini
Him being yet dead yet tested.
Ngalo ke efile nje usangcina. Oh indlela esulusele ngayo ukholo. Ngiyamthanda. ndifuna ukholo olongezelelekileyo umnqweno wam kobu bomi nowalo nyaka mtsha uzayo kukuba ndibe nokholo ngakumbi kuthixo thixo susa nakuphina ukuthandabuza engqondweni yam ukuba kunokuthi kuvele kuthile usathana uyandilwa uyakulwa nawe uzama ukudubula iintolo zakhe kodwa ndanga ndinganalo ela khaka lokholo liphambi kwam njalo ndibe nokumelana namaqhinga ongendawo ukuze ndibe nokuzinquba ndiziwise zonke iintolo zakhe ezinomlilo ngumthandazo wam onyanisekileyo lowo uthixo ndisikelele kukho into ofuna ukuyithetha mzalwana uNeville.